Hey, yo, cousin, come on, let me
get up in the bar, bro.
Maswale waka mapombe kwa nanishanga Mala kinigwi, mala story, mala kitamba Yono banda basu joni mbisi changa Nungo kote na fanta pombe na ipenda aswa Ejo
mse wapichu waksi, dede mini kubwaksi Sone na kataroki na itaji mwili uliraksi We fanti ama nyagera kama sungura safi Ni washafegi, wasafi kama safi Na mwani katiaroni, au ni kate na wana Pesa nayo spipo mbya kuchangishana Na mwingi na nywe omwa ni naona kana jibana na choka Na mwa kutoka takama ni usiku sana Pombe kweli tam, jaribu kunyo tafam Kabla pesa ni nyakata kikisha ngini na kam Lafu kwa supu ndo tam, bila kula ukam Nazo kalala na demu, shindwe kumwaga vidam Pombe ni pombe li mladi tuinalewesha Tua makataji wa majina welewesha Mitungi, kubesha Nikuwa na mwani wana kata ni na kesha
Oya wita aja Prisha, Prisha, Prisha Ukijaribu da Prisha, Prisha, Prisha Una na 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 na
Napenda pombe, mchua pombe, siyaji pombe Napenda pombe, mchua pombe, siyaji pombe Napenda pombe, mchua pombe, siyaji pombe Mwili unastop para kama Sina wakika pombe waga na yogopa Natumia pesa zangu zikisha nenda kukopo Uza pombe wana ninyua na stili kama kibopo Zoa mivesho, mitingo, mivaibu Chafua meza baka unumbu wone aibu Unalirewa lafu wone lafu changamuka Amuna luka negishtuka kube babazuka Inapokunywa nafsi yangu ndo inasusika Speaking story lete pombe lota burumika Bila tungi naona siku aija kamirika Inamuni penda kichangane suwezi kutapika Waswelewa utamo pombe ndo ananishanga Mala kitibwi, mala smori, mala kitamba Mjono banda basu jweni mbemi si changa Ungo kote nafata pombe na ipenda aswa
Pisha, pisha, pisha Oya wita aja pisha, pisha, pisha Ukijaribu uta pisha, pisha, pisha Unanana
Bombeza.